Emnamhlanje bangcwele so khuluma okugcina ngale series ebesikuyona yezinto esifuna ukuzenza nokufocusa kuzona njengebandla. Ngiyakhumbula ukuthi sakhuluma ngendaba yokuvangela, sakhuluma ngendaba yokunikela. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yokwenza kahle kuma ministries ethu. Ukwenza ngendlela excellent izinto zonke ezizenzayo. Ngesonto elizayo kuzobe kuyisonto emva kwenkomfa somfundisi uDlamini uzobe khuluma esummarizer okuzobe kufundiswa kwinkomfa inkomfa yemshado lesoba nayo ngomgqibelo. And then ke masibuya lapho soqala iseries entsha ehlaziya ivangeli, ikhulume ngesono, ikhulume ngokwahlulelwa, ikhulume ngokuzalwa kabusha, ichaze zonke lezo zinto ngokukhula enkosini. Sizongena kwi-series ekhuluma ngalokho. Kodwa namhlanje sikhuluma ngendaba yokwenza kahle ey'ntweni zonke ezizenzayo njengebandla. Kunamaphuzu amathathu ke ngifuna ukuwabala. Okokuqala, ngifuna ukunikhumbuza ukuthi sikuphi isidingo sokukhuluma ngale nto le, indaba yokwenza kahle, ukuba excellent ey'ntweni ezizenzayo. Okwesibili, ngizonifundela amavesi amaninganyana ayifundisayo leyo nto, khona nizobona ukuthi iqhamukaphi ezwini likaNkulunkulu. Bese ngithinta izinto ezispecific la ebandleni lasekukhanyeni engicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sikhumbule zona masikhuluma ngendaba yokwenza kahle. So okokuqala, sikuphi isidingo sokukhuluma ngale nto? Number one, indaba yokwenza kahle yokuba excellent iyadingakala maso achieve le zinto ebesikhuluma ngazo njengebandla. Lama ambitions ebesikhuluma ngawo okwanda esibalweni, okukhula enkosini njengebandla, okwazi ukuba neyithi indawo yokukhonzela, okwazi ukukhokha amaholo, khona izinto ezizokwenza kahle, okwazi ukutshala amanye amabandla. Uma sizoyi-achieve lezo zinto for udumo likaNkulunkulu, kuzofanele sibe excellent ey'ntweni ezizenzayo njengebandla. Okokuqala, mucabanga ngendaba yokwanda esibalweni. Uma ngikufundela nje u-1 Corinthians 14 uvule khona, noma ezoba maningi amavesi amanye enzokufundela wona. U-1 Corinthians 14 ukhuluma uPawulu uyalibandla laseKorinte ngokuthi lihlele kahle inkonzo yalo. Ingabi manaphanapha, ingabi ne-disorder. Uthi laphana verse 23 eveza le ndaba yokwazi ukukhetha kahle iyiphiwo zokomoya ekumele isebenze ukuyihlela kahle inkonzo. Eveza ukuthi kuyenza ukuthi abantu basindiswe ngokwenza njalo. Uthi verse 23, ngakho-ke uma ibandla lihlangene ndawonye bonke bakhulume ngeyilimi, bese kungena abangenalwazi noma abangakholwa, abazukusho yini ukuthi niyahlanya na? Bafica nonke nikhuluma ama-languages eningawazi, akekho ohumushayo, niwakhuluma nonke kanye kanye, bazothi niphambene ekhanda. Verse 24, kodwa uma bonke beprofetha, bese kungena ongakholwa noma ongenalwazi, uyakusolwa yibo bonke, bamahlulele bonke, kuthi iy'mfihlo zenhliziyo yakhe zidalulwe. Lowo uyakukhothama athi mbo ngobuso, akhuleke kuNkulunkulu avume ukuthi impela uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu. Umuntu uyasindiswa, bazwane baseKorinte, uma nizoyeka ukubangisana ngokukhuluma ngey'limi, ningayihumushi kube ne-disorder ebandleni, kodwa kunalokho nisebenzise isiphiwo sokuprofetha okuchaza ukufundisa izwi likaNkulunkulu ngaleziya y'khathi lingakabhalwa. Ukufundisana izwi likaNkulunkulu, nithatha ama-tens nilishumayele. Uma kungena umuntu ongakholwa, akazi ukunibona ngathi niphambene ekhanda, kodwa uzosizakala ngale ndlela enenza ngayo, bese eyasindiswa ukuwa mbongo buso, akhuleke kuNkulunkulu, avume ukuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu, kuveza ukuphenduka komuntu phakathi kwethu. Uma senza kahle njengebandla, abantu bayasindiswa uma beze phakathi kwethu. Niyalithola lelo phuzu bangcwele. Uma senza kahle, kulekelela ekusindisweni kwabantu abafika phakathi kwethu ebandleni. Amen. Angazi-ke noma i-load shedding yini le ela manje. Ngicela uvule okwesibili uHebrews 10. Hebrews chapter 10. Ngifuna ukuveza futhi ukuthi ukwenza kahle njengebandla, okokuqala, akwenzi nje ukuthi abantu baququzeleka ukusindiswa amabezile kodwa futhi okwesibili kuququzela ukuthi nasebesindisiwe abasuka kwamanye amabandla babe willing ukusijoyina njengebandla. Mhlambe ke umbuzo ufase ubuze oba uhlupha ukuthi ku right nokufuna abantu ba join ibandla lenu besuka kwamanye amabandla. Into okufanele siyifise leyo siplanele sikhulekele akukho kumbini kube ngathi untshontshe kwamanye amabandla ufuna abantu beze kweleni ibandla. Sometimes akukho kuhle, sometimes ku right ukuthi kube njalo. Uma ubuka uHebrews 10 uverse 24 izwi likaNkuluNkulu liassume ukuthi uma ibandla hlangene abantu kufanele baququzeleke ekukholweni. Uverse 24 uthi masinakekelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Singakiye ukuhlangana kwethu njengokuba kumkhuba wabanye kodwa siququzelane ikakhulu njengokuba nilibona usuku lusondela. Masihlangene kufanele kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Kufanele kube nokuququzeleka kubantu uma behlangene. Kuyenzeka kumuntu abesebandleni lento engenzeki kulona. Uma behlangene akavuseleleke othandweni nasekuthenenze kahle kunalokho ulingeke ekutheni luphola uthando futhi angenzi kahle. Akaququzeleki ekutheni abekezele ekukholweni kodwa uyadiscourageka kunalokho. Ngeyikhathi einjalo kungenzeka ukuthi kufanele umuntu alishiye ibandla, including lele lethu. Uma singenzi kahle abantu bediscourageka belimale ekukholweni bengaququzeleki, ayikho inkinga mabeshiya. Beyala ukholo kwabo kuzokwakheka khona. In fact uthi uPaul ku 1 Corinthians 11 mangifundele uverse 19 kwakune inkinga eCorinth uthi uPaul empeleni kufanele ukuba kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuze abaqotho bavele obala. Kwakunama divisions ebandleni laseCorinth uthi uPaul ku right ukuthi kube khona lokwahlukana kugcine ibandla lisplitha ngezinye izikhathi uma kukhona abangenzi kahle futhi bengafuni ukuphenduka ezonweni zabo. Ayikho into ethi umuntu ufanele abe loyal ebandleni noma ukukholwa kulimala noma abantu bephikelela ezonweni zabo khona ebandleni njengaseCorinth. Ibandla seCorinth lalonakele kabi, babephila ezonweni zokocansi khona ebandleni bengayifihli. Kukhona nje owayephinga no stepmother wakhe ebandleni. Iyaziwa indaba futhi bayayiqhenya lokho bathi sikhululekile kuKristu. Makunesidlo senkosi abantu abasheri ndawonye, abanye badla bodwa laphi khona, abanye badle bodwa ekhoneni, abanemali ngapha badle baphuze baze badakwe ebandleni bangasheri nalabayana. Uthi uPaul yes kuright ukuthi nibe divided, kuright ukuthi nihlukane, abanye bangaze baphume baye uma umuntu amuvele endaweni yaseGalathiya yokhonza khona ngoba ibandla laseCorinthia alenzi kahle. So ke i-loyalty to ibandla into yabantu kakhulukazi yabefundisa abathi ingantshontshwa izimvu, bayikhuthuze, bayilimaze, bayidiscourage, bayifake ezonweni. Abanye bayashela bona, bayaphinga bona la ebandleni bathi izimvu zethu ayingantshontshwa. No, ngokukaNkulunkulu akusinjalo. UNkulunkulu akekho loyali kuma local church. Ayikho into ekuthiwe ekukhanyeni ezulwini okufanele abantu bathembeke kuyona. Kunebandla likaKristu okufanele abantu bakheke bakhule kulona. Masingenzi kahle kuhle abantu basishiye. Niyazobathanda kanjalo namanye amabandla. Ngakho uma abantu belimala kwamanye amabandla ayikho inkinga, masibamukela ukuze bezosizakala bakhule enkosini. Abantu abangafi baze baphelele esihogweni emabandleni abo ngoba sizithina cha umuntu akasuswe ebandleni lakhe. Akusiyo uKristu osho njalo, kusuke kwabantu nama loyalty abo njengabantu. Amen. Ngakho thina into engiyishoyo labangcwele, simele ukwenza kahle eyintweni ezizenzayo ukuze uNkulunkulu ezosindisa abantu mabeza phakathi kwethu, ukuze futhi uNkulunkulu ezoletha abantu abadinga indawo eyingcono kunalezi abakuzona abalethela kuthina. Ngoba mabefike la bayasizakala. Uthi Paul ku 1 Corinthians chapter 14 uverse 26 uthi pho kufanele kwenziwe njani bazalwane? Uma nihlangana ndawonye, omunye unehubo, omunye unesifundiso, omunye unesambulo, omunye uneyilimo, omunye uyahumusha, konke lokho makwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Zonke izinto ezenziwayo azenzelwe ukwakhiwa kwebandla, azenzelwe ukugqugquzelwa kwabazalwane, ukufundiswa kwabo, ukukhuzwa kwabo mabephambuka, ukulekelelwa kwabo ekukholweni. Akwenzelwe ukuthi ibandla likaKristu likhule lidlondlobale, simele ukuba indawo enjalo njengebandla, singabi indawo enjengeKorinte, labantu babelimala khona njengoba uPaul ebayala. Ukwenza kahle kwenza thina sikhule. So okokuqala bengisabala ukuthi kwenza sande ngesibalo. Masifuna leya ambition esinayo yokwanda ngesibalo, kufanele senze kahle ukuze abantu basindiswe futhi basijoyine nasebesindiswe. Kodwa nathi ukuze sikhule sakheke, sikhula kahle uma wonke ama-ministries ethu enzeka kahle. Zona lezi yazinto eziletha abanye kuthina, yizona lezi zinto nathi ezisikhulisayo njengebandla. Kube mnandi sikuthakasele ukuba sebandleni, kungasinqenisi, kungasidangalisi ukuze enkonzweni. Simele ukwenza kahle. Ukwenza kahle kuyamthokozisa uNkulunkulu. For lezi zase sengibale ngaphezulu, kodwa futhi kuveza i-evidence yokumthanda kwethu uNkulunkulu. Ma simthanda uNkulunkulu, siba nesifiso sokufuna ukumthokozisa. Umuntu othanda uNkulunkulu uyafuna uNkulunkulu athokoze. Ngakho zonke izinto ozenzayo uzenza ngokuyimisela, ngoba ufuna uNkulunkulu athokoze ngazo. Uzenza ngentshisakalo, uthando olunjalo lidala intshisakalo kumuntu. Njengensizwa mayithanda intombi, ubona ngentshisakalo ihamba amade ama distance iyocheka. Ukuthi amatekisi atelekile akusho lutho lokho kuyena. Uzohamba azafike. Uzoma emvuleni makufanele ama emvuleni. Uthando lwakhe intshisakalo kunjalo nokuthanda uNkulunkulu kukwenza ube nentshisakalo ngaye. Kukwenza uthokoze ngokumsebenzela uNkulunkulu. Awuhudula iy'nyawo uma ugcwele uthando uqhutshwa yilona. Kodwa uba nentshisakalo, ube nentokozo, uba nesifiso sokumenza aziwe uNkulunkulu. Ufuna ngokusebenza kwakhe abantu bambone uNkulunkulu, bamthande uNkulunkulu, bafune ukusondela kuyena ngokubona wena indlela owenza ngayo. Uyayithemba iy'ndlela zakho uNkulunkulu, uyayilandela wena, uyazenzisisa, uyahambisisa kuzona, futhi ugqugquzela nabanye ukwenze njalo. Ukwenza kahle kuveza ukuthi siyamthanda uNkulunkulu, ngakho kuyamthokozisa uNkulunkulu. Yingakho ngikhuluma ngakho. Khuluma ngokuthi asenze kahle njengebandla, ngoba kuzosilekelela uku-achieve lezi yifiso zethu. Masingenzi kahle asizukuyi-achieve iyifiso zethu esiyifisa entandweni kaNkulunkulu. Kodwa futhi iNkosi ayizukuthokoza, ngathi ayithokoza iNkosi ngebandla elibandayo, elenqenayo, eligcina icala ezintweni elizenzayo. uNkulunkulu uyayithanda into eyenziwa ngenhliziyo yonke. Amen. Ngicela unikhombise amavesi, ngizonifundela amavesi awu-10, so ngizohamba masinyane wona. Ngifuna ukuntomlela nje niyibone lento iqubuka ezwini likaNkulunkulu ukuthi iqhamukaphi. Akusibo nje abefundisi nama-ambitions abo ne-language yabo yasezwini. I-excellent yokwenzana, ngoba into yaka-business leyo. Into yabantu besiqhuquzela befuna sisebenze i-overtime emsebenzini. Kodwa ngifuna unikhombisa ivela ezwini kaNkulunkulu ukuthi i-excellence ey'ntweni zonke ezizenzayo into kaNkulunkulu. Yinto uNkulunkulu ayithandayo, yinto uNkulunkulu asiyala ngayo. Zonifundela amavesi awu-10 nje la masinyane. Kuzoba ngcono uma ungilalela, kodwa ke uma ufuna ukuzama ungazama ukungilandela. UMshumayeli ku-chapter 9 uverse 10. Noma yini isandla sakho esiyitholayo, yenze ngamandla akho wonke, ngokuba akukho msebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uyakhona. uNkulunkulu usinikeza impilo, izohamba ihambe iphele impilo. UMshumayeli akakhulumi ngezulu, ukhuluma nje ngempilo yasemhlabeni kuphela. Izohamba ihambe iphele siye endaweni yabafileyo. lapho akukho esiyokwazi ukwenza okuwumsebenzi noma esingakwenzela uNkulunkulu, even though siyobe sesezulwini ngokwasemhlabeni kuyobe kuphelile, there's nothing further ongakwazi ukuyenza after ufile. Ngakho ngesikhathi usaphila yonke into isandla sakhe siyitholayo yenze ngamandla akho wonke. Yonke into uNkulunkulu akunikeza ithuba lokuyenza. Esukhula nangeminyaka uhamba ufunde ukuthi iziphi izinto uNkulunkulu afuna wena uzenze. Khona izinto afuna abanye bazenze, kodwa iziphi wena kubizele kuzona, uyazazi izinto ogudi kuzona, bese uyaminaza ube umuntu onefocus ekutheni nakhe ngizokwenza okunye ngizokudedela abanye. Kwenzisiseke, kwenze ngamandla akho onke. Iba umuntu excellent entweni zonke ozenzayo, noma ingabe umsebenzi owenzayo, noma ingabe izinto ozenzela ibandla likaNkulunkulu ngokweyiphiwo nazo, kwenze ngamandla akho onke. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu. Ungabe umuntu owenqenayo, ovilaphayo, ohudula iy'nyawo, ongenzisisi ey'ntweni azenzayo. Daniel chapter 6 uverse 3. UDaniel wabadlula omongameli neyikhulu ngokuba wayenekhono eledlulele. Inkosi yayicabanga ukumbeka ukuba engamele umbuso wonke. UDaniel wawadlula wonke ama-colleagues akhe ayephethe nawo bonke abanye ominister lapha embusweni waseBhabhiloni ngokuba wayenekhono eledlulele kahle. Makuthiwa malithele zulu wayenekhono eledlulele, amagama athi kwakukhona i-excellent spirit kuyena. Wayenomoya we-excellence uDaniel. UNkulunkulu wayemnikezile umoya owawumenza excele ey'ntweni azenzayo. Even ukugavunisha lapha eBhabhiloni, ama-ministries ayephethwe uDaniel. For example, kube kuthiwa waye uminister wamanzi, ayengapheli amanzi. Maye uminister kagesi, ngaba cishi kanje kube kuthiwa kwakuphethe uDaniel. Waye excellent. Waye ne spirit of excellence ey'ntweni zonke azenzayo. Nathi njengamakholwa sinikeziwe umoya we-excellence. Lo wamoya wawukuDaniel, umoya oyingcwele. Lo nathi esimamukele okufanele masihamba kuyena sibonakale nge-excellence ey'ntweni ezenzayo. Lesa spirit of excellence sasikuDaniel, uyena lo moya esimnikeziwe. Ngakho masihamba kuye sibonakala ngokuexcela kuma gifts ethu bangcwele ey'ntweni uNkulunkulu asibizele kuzona. KuMatthew 22 ngingayithinta le indirectly, uverse 37 uJesu wathi kuye, woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke into oyiyona. Faka ingqondo kulento. Faka umphefumulo kulento, ukuze makuthiwa into inesoul. Faka amandla akho onke kulento le. Zigalele wena wonke kulento yokuthanda uNkulunkulu, and ukumthanda uNkulunkulu kuhamba nokumlalela nokumsebenzela nokumphilela uNkulunkulu. Izinto ozenzela uNkulunkulu azibe wena wonke kuzona. Musa ukushiya ingqondo esikoleni. Musa ukushiya ingqondo emsebenzini. Eyindaweni la kutholakala khona imali, musa ukuyireserve business nemali ingqondo, woza nayo ebandleni kaNkulunkulu. Woza nawo amandla akho. Musa ukuwagodla makuSunday amandla, uwafake makuMonday. Niyayizwa bancwele? Asimthande uNkulunkulu wethu ngayo yonke inhliziyo, ngayo wonke umphefumulo, ngayo yonke ingqondo, thina sonke, mina wonke, ma ngenza izinto ngizenzela uNkulunkulu. Hayi wafuwami, angithika amabhokisi ey'nto engizenzela uNkulunkulu, ngizenza excellently. Lisho njalo leli vesi. 2 Corinthians chapter 8 uverse 7 sawufunda last week. Kepha nakuba nivamile, ni excella kukho konke, ekukholweni, emazwini, ekwazini, nasekukhuthaleni konke, nasothandweni esinithanda ngalo, manje nivame ni excele nakuwo lo msebenzi womusa. Paulo wayekhuluma ngokunikela. kodwa akeni ibandla laseKorinto uthi uPawule lalixela ezintweni zonke. Mase kukhuluma ngokukholwa ukumethemba uNkulunkulu kumphilele, makhuluma ngokufundisana ngokushumayela emazwini ngolwazi ukwazi izwi likaNkulunkulu nezinto zikaNkulunkulu ukukhuthala emsebenzini kaNkulunkulu, they were excellent. Babenazo izinkinga kodwa babe excela kulezi zinto zokusebenzela uNkulunkulu. Uthi excelani nasendabeni yokunikela, amavesi lawa amele ukusiqhuquzela abangcwele ukuthi nathi sibe excellent ezintweni ezizenzela uNkulunkulu. 1 Corinthians chapter 15 uverse 58. Ngakho ke bazalwane bam abathandekayo, yibani ngabagcilileyo, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini wenkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Yibani abantu abavame njalo, abantu emlithele ezingisi abounding emsebenzini kaNkulunkulu, anenqeni kodwa imsebenzi yenu miningi iyachichima. Yibani abantu abachichimayo masekuza ekusebenzeleni uNkulunkulu, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini, kodwa niyovuzwa ngelanga lokuvuswa kwabafileyo maniqhubeka nimsebenzele uNkulunkulu. Vamani njalo ekwenzeleni uNkulunkulu imsebenzi. Ku-1 Corinthians 10 verse 31, ngakho ke noma niyadla, noma niyaphuza, noma nenzani nje, konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Izinto ozenzayo noma ingabe ziyini, uzenzela udumo likaNkulunkulu, ngakho awuzenzi noma kanjani. Kunendlela owenza ngayo mawunenhloso yokuthi wenzela ukuthi uNkulunkulu akhazimuliswe adunyiswe, awugcini icala, awuhudulwa umuntu, uqhutshwa yile nto yokufuna ukubona uNkulunkulu emkhulu ezweni, abantu bemazi uNkulunkulu, bemthanda uNkulunkulu, bemhlonipha uNkulunkulu. Ngakho uyayimisela ezintweni ozenzayo, uzenza with excellence izinto zakho ngoba uzenzela udumo likaNkulunkulu, hayi ukugcina icala. 1 Corinthians chapter 14, number 6, lo sekusela u4. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Kepha konke makwenziwe kahle nangendlela ehlelekile. Paul ukhuluma ngenkonzo eCorinth, inkonzo ekukhanyeni. Zonke izinto azenziwe kahle, ayibe zinhle izinto ezenziwayo, ayibe decent, ayihlonipheke, ayithandeke, akube izinto ezakhayo. Ayinga akungabi khona into eyenziwa amahliphihliphi ebandleni. Yonke into ayenziwe kahle nangendlela ehlelekile, akube neorder, akube kuhle, akuhleleke, akuthandeke, ayibe yinhle inkonzo yethu. Kusho izwi likaNkulunkulu, yonke into ayenziwe kahle, yonke into ayibe excellent, yonke into ayibe sezingeni. Amen bangcwele.
Amen.
Philippians 4 number 7 lo uverse 8, elokugcina bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, okexcellent. Uma kukhona okuhle noma okubongekayo, zindlani ngalokho. Ukhuluma ngempilo yomzalwane in general la, uthi umzalwane uwumuntu wezinto eziyiqiniso, uwumuntu wezinto ezihloniphekile umzalwane, uwumuntu wezinto ezilungile ezimhlophe, umzalwane uwumuntu wezinto ezithandekayo nje nasemehlweni abantu, uwumuntu wezinto ezitusekayo ey-excellent umzalwane, izinto ezinhle ezibongekayo. Thina bantu abakholwayo we are into izinto ezifana nalezo. Nasekuphileni nje siwathanda amanyala, asikuthandi ukungcola, asizithandi izinto ezidelelekile, izinto ezikhohlakele, kodwa sithanda izinto ezinhle, izinto ezi-excellent. Ngakho impilo yethu injalo, nokukhonza kwethu uNkulunkulu kunjalo, we are into excellence njengabazalwane. Siyithanda noma siyibona ku-TV, asibuki noma yini, sibuka izinto ezi-clean, ezi-excellent. Amen. Nomculo osulala asilaleli yonke inyambalala yomculo. Nasebandleni likaNkulunkulu sithanda izinto emthiwani, sithanda izinto ezinqa. Nangizwa bathandwa. Nasendleleni esenza ngayo zonke izinto. Koba seColosse chapter 3 uverse 23. Gonke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo. Kungathi nikwenzela inkosi hayi abantu. Nazi ukuthi niyakwamukeliswa umvuzo oyifa enkosini, khonzana inkosi uKristu. Gonke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo. Kwenze ngentshisakalo. Kwenze ngomoya wakho wonke. Kwenze ngelukuluku. Kwenze ngokuba iga ngokuthanda. Yambona umuntu owenza into inhliziyo yakhe ekuyona into. Kuyahluka kunomuntu owenza into ngoba uqhutshwa abanye. Kwenze ngenhliziyo kungathi nikwenzela inkosi yaye abantu. Kwenze sengathi ozobe kubuka mawukwenza uJesu Kristu uqobo lwakhe. Hayi abantu. Hayi bandla, hayi abefundisi, yenza sengathi uJesu umahluleli wakho. Uyena okubukayo, uyena ozokuvuza, uyena ozokunqoma, yenza kanjalo mawenza into ngoba vele kunjalo bangcwele. Ekugcineni zonke izinto umahluleli wethu uKristu. Noma abantu besinqomile kuhle, siyaqhuquzeleka. Uma bengasinqomanga no problem. Ngoba sikwenzela uKristu, ngakho sikwenza ngenhliziyo. Inkosi iyayazi inhliziyo yakhe, abantu bangadideka. Bayakwazi abantu bangangabona noma uhudula inyawo, wenza ngokwenqena, ushaya ama shortcuts, ugcina icala, kodwa inkosi iyakwazi ukusenhliziyweni yakhe iyakubona, iyakwazi wena mawunelukuluku. Iyakwazi nokuthi ugijima kanjani makuthiwa kunemali etholakalayo. Ngakhi yabona ukuthi ngathi inhliziyo yakhe isemali nayikho kumina. Mayenzela mina akagijimi ngaleli luku lukagijima ngalo makunama randa nyana atholakalayo. Ngakho yenza izinto unalowo mqondo lowo. Elokugcina iverse amaverse mfuna ufundela wona ku Romans 12. Ubala la iphiwo neindawo ngeindawo esimele ukuxela kuzona. Uthi sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo. Sonke siphiwe umusa, sonke sinezipho ezahlukeneyo. Uma ngesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa, faka amandla konke kuleyo nto yokuprofetha, noma ngesikhathi samanje kufundiseni ekushumayeleni. Silinganiso sonke sokukholwa naso, sifake sonke. Kuverse 7, uma kungesokukhonza, ukukhonza kuchaza noma yini edingwa ibandle practical. Noma ukuklina la, noma ukubeka izihlalo la, noma ukorganize le sound system, noma yini edingwa ibandla, noma yini edingwa abazalwane, noma ukwenza ama arrangements e transport, noma yini ibandle lidinga e practical kube sekukhonzeni, kwenzisise. Esokufundisa kube sekufundiseni. Faka amandla konke kuleyo nto oyenzayo. Kuverse 8, esokugqugquzela kube sekukhuthazela umuntu oqhuquzela abanye, uyabuka umuntu odangela, uyikhuluma nabantu uma bephuma la, aba encourage, faka amandla akho kuleyo nto uma uyenzela uNkulunkulu. Esokuphana, umuntu onemali aphane ngokukhululeka, hayi ngokuncishana, hayi ngokukhonona, hayi ngenhliziyo ebambile, kodwa ngokukhululeka. Esokuhola, ahole ngenkuthala, hayi abaholi abavilaphayo, abangafuni ukucabanga, abangaplani, abangahleli, abangaliyisi phambili ibandla likaNkulunkulu, kodwa sikwenze ngenkuthalo ukuhola ibandla likaNkulunkulu. Kanye nesihe osiza abaswele, osiza abagulayo, abahlukumezekile, abadangele, akwenze ngentokozo lokho, angakwenze ngathi uyaqhutshwa noma ugcina icala mayilekelela abanye abazalwane ngoba isiphiwo sakhe yena silapho. Athi verse 9, uthando malingabi nakuzenzisa. Akayithanda uNkulunkulu lento yokuthikho kwamabhuku singaphandle yokuzenzisa, ukuhleka inhlinini. Uye uNkulunkulu uyayibona inhliziyo bangcwele. Into ibayindumise enkosini mayiqubuka ngaphakathi njengokuhlabelela. Mawushaya nje emlolozelo ngoba phela kuyahlatshelwa bazokubonisa ngihlabeleli, kodwa inhliziyo ungayifaka entweni ayibi indumiso. Noma inothi ungalishaya liqonde lithi inqo. Kodwa kuyindumiso uma inhliziyo isiphakathi uNkulunkulu umoya. Bonke abazomdumisa bamdumise ngomoya. Nangeqinisa kuqubuke enhlizweni.
Uthando malingabe nakuzenzisa nyanyani okubi nibambelele kokuhle ithandene izinto ezinhle bangcwele. Kuverse 10 thandanani ngokujulile ngothando lobuzalwane. Nindulelane ekuhlonipheni ichaza ukuthi outdo one another. Funa ukubadlula abanye endleleni ohlonipha ngayo abanye abantu, endleleni onothando ngayo, endleleni oyithoba ngayo, zithoba udlula abanye. Ekukhuthaleni ningabi ngamavila. Nivuthe emoyeni. Nikhonze inkosi. Ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, nasekukhulekeni ningaphezi, nifune njalo ukuhlanganyela ekwesweleni kwabangcwele, nisize nabayihambi, nibe abantu abangenisana emakhayenu. Konke uNkulunkulu aninika khona ukuba nikusebenzise, kwenzeni ngokuyinikela, kwenzeni ngendlela enhle, ibani excellent eyintweni enizenzela uNkulunkulu. I hope uyabona ukuthi akusiyo nje i-imagination yami neyifiso zami, kodwa umyalo kaNkulunkulu ekuthina sibe abantu abenza kahle eyintweni ezizenzayo. Ngicela ukuvala ngokubala izinto eyithize ezispecific engicabanga ukuthi asiyikhumbule masikhuluma lento excellence, kodwa ngizokubala zonke izinto. Ngakho nawe cabanga konke kuyakhulazi lokhu wena obizelwe kukhona, lokhu wena okwazi ukukwenza onesiphiwo sakho. Kucabanga izinto wena ozenzela uNkulunkulu. Lithile lizwe namhlanje iba excellent, zenzisise, excela, dlula bonke abanye ekuzenzeni. Ngicabanga indaba yokufundisa thina esifundisayo, kumele sinuke thina amakhwapha kuqala baphodlamini endleleni esifundisa ngayo. Into esinikeza yona i-content, indlela esichaza ngayo, ngibhalelela namina nesikhathi esisithathayo. Yabona namhlanje sheshe ngiqede, ngiye ngifike ku 50 minutes. Nesikhathi esisithathayo abantu abangalali makufundiswe ekukhanyeni. Abalale ngoba banezabo iy'nkinga, abangalali ngoba kuyabhora la ipulpiti, ayizwakali lento echazwayo. Noma lento echazwayo ishaya ngemonotone yodwa iziyophela, abantu baze banquphazele, akuyiwa phezulu akuyiwa phansi. Anizazi nalezo, kodwa izinto ey'fundiswayo lapha kwa-homiletics makuthi kushunyelwa kanjani ukuze abantu bangalali. Ma uphethe umyalezo kaNkulunkulu kuyisona ukulalisa abantu. Abalale ngoba bebehlushwa iy'ngane ebusuku, abakwazanga ukulala, bayikhathalele bona, bangalaliswa uwena. Yabona, nokushumayela i-hour nje akukuhle, sengitshela mina la. Ngakho masikhuluma ngokuba excellent, nami ngifuna uku-improve lapho. Yabona, namhlanje ngizoshaya isikhathi ngoba bekukhona emqondweni wami ukuthi angikwazi ukukhuluma i-excellence bese ngiyamosha on the occasion. Masikhuluma ngokuvangela bangcwele. ake siyimisele ngaleyo nto leyo. Sifuna sandi sibalo sabantu abasindiswayo, sikhuthale. Singa-discourage-eki noma kungathi akulungi, siphokophelele. Sibathande abantu esingabajwayele, singabi nayikokela zethu okungangeneki kuzona. Siba abantu aba-welcoming ekhulazi kubantu abavakashayo ebandleni. Sigcwale uthando, sibanqake abantu. Umuntu noma ngangakuzo okunye kodwa akhumbule ukuthi wafike wathandwa mayifike ekukhanyeni, ngoba sinaleyo nhliziyo, sifuna uku-excela ekuheheni abanye ekutheni bezensindisweni. Emculweni wethu sibe abantu aba-excelayo lapho. Sithi saziwa ngokukhuluma kahle izwi likaNkulunkulu, ngokuba nothando nokuvangela, nomculo wethu bathi abantu eyisheshesheshesh mani. Mabecula labazalwane, amaculo esiwakhethayo, ama-vocals. Uphu amen la e-front row. Ama-vocals ethu, i-tenor ne-soprano ne-alto ne-bass ne-volume. Nama-instrumentals ethu ne-sound system. Hawu bangcwele nge-sound system. Uma siyenzela uNkulunkulu, sikhuluma nge-excellence njengebandla, konke, wonke ama-details, kusho ukuthi abantu bazofika ele ukuze izinto ayiqonde. Kusho ukuthi abantu bazofaka amandla angaphezulu, akho muntu ozodinga ukuthetha, akho muntu ozodinga ukubuza, ngoba uma into yenziwa yimina, ngizoyenza ngamandla amonke. engathi ngiyenzela inkosi izoba excellent. Ayikho sound system ezokhala ukwedlula lesethwe yimina.
Akukho ayikho tena ezodlula le tena eshawa yimina mangishayela uNkulunkulu ngoba isiphiwo sami ngizosilolonga ngisicwecwe sizoba top class. Sizoba excellent for the glory of God. Sifuna leyo excellence bangcwele. Le ndawo lesihlanganela kuyona, ukulungiswa kwayo, ukuhlelwa kwezihlalo, uma ihlelwe yimina izihlalo, akukho ngisho idust kuyona. Nolwembu luvelelwe ngalelo langa, izihlalo zihlelwe yimina. Akuzu kuba khona phepha phansi, kuyimina ekade ngenza lezo zinto. Kuzoqonda kuthule ukuthi du. Webazalwa nobani oklinayo la? Ngibonile izolo ukuthi khona ama-touch up enziwe. Kodwa bekungajwayele ukuba njalo. Akukwazi ukwenza befundisi. It cannot be. Ifuna ibandla, ifuna abazalwane abaqakekayo mabebona into engalunganga endlini kaNkulunkulu. Siyithanda into excellent. Bese sinikela singaqhutshwanga umuntu singathenjiswa ngamali. Ngoba sinomoya kaDaniel, sinomoya kaNkuluNkulu, a spirit of excellence eintweni zonke ezizenzayo. Ukwenza kube kuhle noma indawo ungasiyethu kodwa ikhona izinto esingazenza sizithathe sizisuse kube kuhle kuqhakaze kuthandeke ngoba kunabazalwana aba excellent abanomoya we excellence ebandleni.
Ukhona amen lapho bangcwele. Nibona ukuthi kushodani, kungenziwani, kungabekwani, kumele kwenze bani.
Amen. Ekunikeleni kwethu, akhuluma ngokunikela last week. Excellence in our giving. Isibale inano linikela inhliziyo yakhe ekunikeleni kwakho. Asilibandle likhuluma njalo ngemali, kodwa asingasalele emumva kulamabandla athanda imali ekunikeleni. Asiwafundise ukuthi kunikelwa kahle noma imali ingathandwa ebandleni. Sibe excellent nalapho. Sibe excellent eintweni kuma programs esiwakhetha yabo sihlale sicabanga ukuthi mhlamba ama Bible study akusezi kahle ake sizame ngenye indlela. Mhlamba ke sikupoze lokhu siqale lokhu. Ziyacatshangwa zonke izinto sizama ukwenza ngendlela ezoba best ezoba usizi ingabi umthwalo nje wento yokuathendwa kodwa engasiza imuntu zonke lezo zinto. Sibe excellent kuma website abantu ababuka o Facebook nanani mabesicinga ezintweni zasemoyeni sitholakale sibahle kuqhakazile ngoba into enzela uNkulunkulu akugcinwa kuqala. Bapha abantu abazosithintela kuthiwa yini ama socials nama website. Yini kufanele le yenza imali ibentswempu le eyenza into ikaNkulunkulu kucaca ukuthi hayi. Zonke izinto bangcwele ungabala noma yini iadmin yethu ama records esiwagcinayo ukuphatha kwethu imali inqume ezenza yonke into siyenze sengathi we are running a billion dollar organization ngoba we are lathina esiyakhona nomvuzo esowuthola ungaphezulu kwama billion lama billion athenga ama gold nama diamonds uhamba phezulu kwa ifa lomhlaba liyovunwa yithi thine silandele uNkulunkulu. Ngakho asenzisiseni bangcwele. Asenzisiseni khona sizokwanda ngesibalo. Abantu mabezile la uNkulunkulu asebenzisa ukwenza kahle kwethu ukusindisa abantu. Senze kahle ukuze abantu bezofuna ukusijoyina, mabelimala laba khona, mabefica laba fica izinto zenziwa kahle, bayakheka, bayasizakala, bazinze phakathi kwethu. Senze kahle ukuze uNkulunkulu ezosibusisa, sifuna ukuba neyethi building. Asinike uNkulunkulu singakwazi ukuphatha lesi iqashile. Othembeke into ezincane uyothenjwa nangezinto ezinkulu. uNkulunkulu uyafuna ukubona ukwenza kahle kwethu before kuze izinto ezinkulu kunalezi esinazo manje. Ukuze kuzoba mnandi nje nakuthina bathandekayo.
sikuthakasele ukuba senkonzweni sakheke ngokuba senkonzweni ake siphakamiseni igiya ezintweni zonke ezizenzayo ezizenzela uNkulunkulu amen ningadangali ke bangcwele kodwa ngiququzeleke asithande.